Yo, what's popping, party people? I go by the name of
Tofaz.
It's DJ Tofaz, Mr. Five Star.
And myself,
Festa.
The big man.
And we're about to double the energy,
double the fun,
double the finesse.
This is top tier.
Yeah, Tofaz.
Yeah, man.
Peleke na rada.
Tufanye ile kitu.
Fanye ile kitu.
Nasletanga vile unataka nizi bring.
Tofaz, Mr. Five Star.
Nasletanga vile unataka nizi bring.
Festa, the big man.
Nasletanga vile unataka nizi bring.
Tofaz, Festa.
Nasletanga vile unataka nizi bring.
Let's go!
The medium, governor wa Shin City. While you been gossiping, I've been busy. Network iko high class out ya Kindiki. Mashozi ko part 20 susu no DD. Wanasu waina issue no biggie. Big shoes toto kuzi feel so easy. I made millionaires, waka kwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo try ku move kama sisi. Ona tukimwoku wanaingiza baridi. Silver kwa wingi, shini one jiggy. Wamejaribu kuharibu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na story zao za kijinga. Kuja mali kuna na brown kaka binga. Nasletanga vile unataka nizi bring. Iko busy na kubidi what you want. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kubidi what you want. Iko busy. Namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kubidi what you want. Iko busy. Siku zote busy. Busy kama busy.
Nasia.
Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia kumedi, nasikia amazing. Nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia kumedi, nasikia amazing. Nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia too fiti. Nasikia too fiti. Nasikia too fiti. Nasikia too fit, nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzito kadogo siketi, nasikia komedi, nasikia amazing, nasikia too fit, nasikia too easy, nasikia kuseti, nasikia kuseti, nasikia kuseti, nasikia kuseti, seti, nasikia kuseti, seti, nasikia kuseti, seti, nasikia kuseti, seti, nasikia kuseti, nasikia kuseti, nasikia kuseti, nasikia kuseti. Nasikia kuseti, nasikia kuseti, nasikia kuseti, kuseti.
Yeah. When you drop it down low up on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth won't dare, yeah, that's what me prefer. Set it, set it, pick up when me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
Nige ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin baka lale angoka nayo, 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 nayo.
Yeah, yeah, yeah. When you drop it down low up on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth won't dare, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up. Sim sima, muka the kiss to me bima, kisikia kimjong koto na juan kuririma, female benzima, kaldem na go ina, reproduction to nekifanya baksicha kaldina, bad girl didi, bad girl kariri, nipate excuse deni kiwa wombor tiris, rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Man mia look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man mia look where you there. Me cause problems everywhere me aga step.
When me drop it down low on the floor, yeah that's what you prefer. Put your money where your mouth won't dare, yeah that's what me prefer.
ni chape chape, chape chape ni seti, ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, ba kalale, angoka nayo, twende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri, nafanya na kam esa. Only fan, mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mine mzinga na ningam.
Too fast.
Niki kama tupotezi ida ati. Number uno mine mzinga na ningam. Niki kama tupotezi ida. Nige ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, ba kalale, angoka nayo, twende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri, nafanya na kam esa. Only fan, mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mine mzinga na ningam.
Faster.
Niki kama tupotezi ida ati. Number uno mine mzinga na ningam. Niki kama tupotezi ida.
When we drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When we set it, you have it, pick up. So pick up, so pick up.
Anpenda penda kuzilika, anpenda kicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six sexes kiwa bam bam. Anpenda hit, anpenda that slow but yende chop chop. Anpenda hit, anpenda that slow but yende chop chop.
Ay, ay, kutate, ay, inaduteta. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, inaduteta. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Cheki, cheki mina we, ah, tuna do the math, eh. Surrender, take over, Joe, angusha mabiza, eh. Baby, si ubendova, kwanza venye inafa. Si atina chocha, mina penda hikifa. Ukidigida, digida, pale tu kwenye machom. Mina sikia, sikia, ni kama ni komandom. Sai ni kozon, mamizinga ni za chrome. Manzi unanibaba mahali, nitachukua lon. Na kunamba tu pahali, pale sehemu flani yani. Na utamwaga, misi jui, Johnny majigani. Nikimaliza, utasema, Johnny nani daddy.
Too fast.
Tule boyo ma.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six sexes kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that slow but yende chop chop. Anpenda hi, anpenda that slow but yende chop.
Ay, ay, kutate, ay, inaduteta. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, inaduteta. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Alitisha fair, nikasema sina, na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena.
Cheki deme kona kutoka. Wana nitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yono sikia mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ae, akema mwana sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka insert. You know I pull up like a G. Shorty I'm a wizard, she's a free. Hakuna ngati tu ya free. Na kusani na kali real. Lifestyle. You know they love me for the life. Bete Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big proper life. I got big game just for the ride. Man a clock, man a clock, man a clock. Man a clock, man a clock, man a clock. Pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. Can't separate, baby, no love. Keep me away, I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course.
Another day, another crisis. Keyboard warriors still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntowa timing. Na hata wakinita guide, I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG, dawa ya watiaji huwanga silence. Niko sherehe mina vibe, na nyimu nani analyze. Uwa wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko sherehe mina vibe, na nyimu nani analyze. Uwa wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zime nice. Don't you disrespect my lover.
Sina number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina number my guy.
Jaber don't ginger wanna hero gas and die.
Sina number my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina number my guy.
To come and dance with me, like so, 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 like so. Tonight,
yeah. Oh, baby, I'm feeling good, baby. Don't know if you feel it too, baby. She make with a move, baby. Talk on me love for days. You know me too, baby. How you gonna say I don't miss you, baby? She make with a move, baby.
I did my own, you just shake it on ya. She for where I did drink kokoro. I did for river, they cast in my net. You decide to show your bololo. Waiting I no do for you. Now waiting you want, I did do it times two. Mana, emere no me for choco, the love for baby. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, yo. Buresi na buresi, yo. When they're big, yo, small, yo. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, si the rechi makisi, yo.
Family, but me not trust you, all of them. All of them. My tone fuck up, but that's how me feel. Big up and newly goes up a sunny kneel. All of me long time brother from Teachfield. Long time petro them a whole heap on the battlefield. Some of them are filled with grudge. My dogs are the realest dogs. And my heart clean, filled with love. And me medication sharp like studs. Dangerous call, if them send me, say the whole of them a miss. Go for the Psalms, them a send for the chalice. Them does a watch me like a radio analyst. But me and stop every member me tell you this. In the music I'm like a fucking senator. Them are the fucking janitor.
No, not my link, no regular. Man sick, head no put like predator. Oh,
what you do tell when you are buying you? Be my careful, do you confide in her? I know anybody pour my drink, I know anybody buy my dinner.
So hard if you say enemy, hard if you say friend. Just your friend. Me nah lie, me love me family, but me not trust you all of them.
You think you coulda get in on my feelings? You coulda get me fi settle down. Miggy, I hit and run. Miggy, I hit and run. Me did only one little dealing. Love you did I look your mouth down. Miggy, I hit and run. Miggy, I hit and run. Hey, my youth, you take it too serious. A little piece, just a little feel up. Hey. Now you take a set up on me, a eat up. Give me space, give me room, give me a little breeze. Now Jesus, I will make you feel so. Yeah. Room me keep it tight, and me ever clean so. Want me did want, tell me never need ya. This enough for people know, keep it on a deal. Me too young for lockdown with nobody. I pray one day somebody keep your company. You a pre-relationship and that's a no for me.
Festa.
Hey, you think you coulda get in on my feelings? You coulda get me if you settle down. Miggi, I hit on a run. Miggi, I hit on a run. Me did only one little deal. Love you did I look your mouth down.
Miggi, I hit on a run. Ready?
Cut you load from in a Netherlands. Ready grab a stink like Ali get up on. The scheme hot today, we are the weatherman. A boy shoulda drop, but the Beretta jam. Long time we no kill a man. So it's her claimants like the later man. Set a bomb, make a jam, top crane fall. So we must catch a man. Cut you load from in a Netherland. Where the grabber stink like a cut you load from in a Netherland. Where the grabber stink like a get up on. The scheme hot today, we are the weatherman. A boy shoulda drop, but the Beretta jam. Long time we no kill a man. So it's her claimants like the little man. Set a bomb, make a jam, black crane fall. So we must catch a man. That's the echo with the grabber hat. Schema like Shabba Madapad. Shot fire, every man a drop flat. Everybody's trapped, every pan a nap. Thin like the rims and the Cadillac. When the M1 a nap. Shot fire, every man a drop flat. We run, yes, we run, yes, we run.
For real. Bona nyinyinyi na wawasha, nkikula nyama choma tufirifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content, na shindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwanga kwa matope. Siuponga kila mitu itaka ganji itoke. Normally shembeteng, mamoli kwa henneken. Mwena mi, you're my friend, we got rich in the end. Tulimtupa kwa bootsi, tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu, live the falling ham. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala klavo wezi njwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na esi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki bizu.
Kuna bahali kafa kuenda nani zain. Sweet flani shapo mtaka wazaki. Jege masanse hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
Ska unangam na mawa. Ska unangam na mawa. Ska unangam na mawa. Wazi wako na wa. Ska unangam na mawa. Ska unangam na mawa. Ska unangam na mawa.
Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana biga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng kitupoa alafu. Bunda kilo kumi jegi chopa menda susa.
Okay, approach proceed na caution toxic. Ini poison ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na danso. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, la
lakini kila Sunday siyako charge.
Ni mauru, sini komando ndani ya skirt.
Ni mauru, udem, ni mauru, udem.
Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, piga two flash, shia jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, penda kuzi, toka zake ziki msho. Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, piga two flash, shia jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, penda kuzi, toka zake ziki msho.
Umedunga mini, unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini, unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice.
Cha, hey, hey. Unachua, unasemaga, mambo ni mingi.
Faster.
Big boy, Missy Fumbler. Major League, what we tumbler. 22 bet gambler. Mrenga nayo, wrangler. Kamati nayo, mantra. Flow nayo, anthrax. Tua nayo, Kansas. Ego kamja the campus. Kikudi zero comebacks. Get money, that's the mantra. So next time you see a gangster, then you already know the answer. Wrong number, boss, I'm raw blander. Most, I'm done paps, na ops, ni done danda. Yeah. Na cause drama, shows, me talk to kwanja. Force ya boss, kamba, dos, ni mobwana. No manners, block, me top scammer. But still corporate, can't go job scanner. Taifa leo, na drum, na low standards. Don't me jam, but bro, si wrong number. Kauja jipanga,
kauja jipanga.
Then sister kupanga,
sister kupanga.
Now kimpe a number,
kimpe a number.
But the network blander.
Boss,
joy, yoni wrong number.
Yoni wrong number.
Johnny wrong number,
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 Johnny wrong number.
Ikisha tumbler, teja shika signal. Acha shike lab base, kie kwa kisignal. Matapta, zinafanya wana tipito. Mabamba, mzina pandisha malibido. Under my substance, na maji minimo. Nasikia utamu kama Bobby Cash ya VBO. Iga shot kama kamradi maini pose. Nasikia randa ni arona, my knees and toes. Kameshika signal. Kameshika signal. Kameshika signal. Kameshika signal.
Mastingo mingi na hizo dead hindo zao. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Kwanza juu mastingo ni
Jarende, zungusha kiuno alafu wacha iende. Zungusha uyo mblena alafu wacha.
Niache nyashi pite boss kwa.
Faster.
Niachenya shipite boss kwani mimi ni nugu. Sikose nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone lazima ni kunywe supu. Shake that thing hadi upige marufuku. Kaende kaende kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Game buku vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu,
peleka chini.
Peleka juu,
peleka chini.
Peleka juu,
peleka chini.
Peleka juu,
peleka chini. Peleka, peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka. Bam bam bigi, 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 bam bam.
Niachenya shipite boss kwani mimi ni nugu. Sikose nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone lazima ni kunywe supu. Shake that thing hadi upige marufuku. Kaende kaende kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Game buku vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulini. Sako zikipana, cheza na nani.
Video na upost pale NGC. Jina ni Kantel kurapsi ni talent G. Anguka na anguka na check it. Anguka na twende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg. Anguka na tujusha skia. What up please? Kia ni kublast. Huko nga badu na chukluwa madam. So anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao koko single for now. Dagi mdagris ndeja patikani. Adi lake na isa sita ndota ni wai. Nikupin location na mkofana na hii. Sukate call niko chomba ya D. Mina juwa utakuwa. It is what it is. Acha ni kushow konza form ya gidon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Kantel kurapsi ni talent G. Anguka na anguka na check it. Anguka na tuende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg. Anguka na one leg. Anguka na
chini kwa chini.
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 Anguka nayo kama uko na ni ukata. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati. Anguka nayo, anguka nayo. Anguka nayo ati. Ati, anguka nayo.
Hello. Big a smile, check it come, gapi statue.
Naku like mekuma kweni tatu. Digi dha githi nyasi aga gwadu. Una ben koza. Pika smile cheki kamga pisatu. Naku like mekuma kweni tatu. Digi dha githi nyasi aga gwadu. Una ben koza alafu na raru. Una ben koza alafu na raru. Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Naku like mekuma kama tatu.
Simama, kete, piga one leg. Simama, kete, piga one leg. Simama, kete, piga one leg.
Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Simama, kete, piga one leg. Tingize kichwa ni kazi meshika kweze. Kispa kianguka nayo twende. Hapa ni kudance kubanju kama daily. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando, umlando.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statu. Naku like mekuma kama tatu.
Goma na unikali unafanya ninu kika. Wabaki ometu sitwa kitu toma mavela. Jutini kesha toka seta baki omehema. Na timimi ndo kadere saita baki mehepa. Na si cheki Novaisha tu bambu unajarudi ya selekta. Leta shika sana juma bebe wamebeba. Moja mbili tatu cheki dijesha tubeba. Pull up selekta, pull up selekta. Novaisha tu bambu unajarudi ya selekta. Leta shika sana juma bebe wamebeba. Moja mbili tatu cheki dijesha tubeba. Pull up selector, pull up selector.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Nakule, 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 nakule.
Yo, I love to DJ na asapa. Area yangu kuna pen, nika hard to get. Yo shinda gama indo, maybe atoke weekend. Nasikia napenda fimbo, mumu ita DNN. Kwa rada ya kumdido, lazima nika bang. Uski nimekuma, hai, shake it, nita tap. Nimekuma, nimekuma, na lazima na kutap. Uski nimekuma. Area yangu kuna pen, nika hard to get. Yo shinda gama indo, maybe atoke weekend. Nasikia napenda fimbo, mumu ita DNN. Kwa rada ya kumdido, lazima nika bang. Uski nimekumak, ai, shake it, nita kutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Uski nimekumak, ai, nita kutap. Cheki, nimekumak, nimekumak, na lazima nda kutabu. Baby doll, susikie nkona form. Neza kuspoil, neza kutolea form. Sia kina braga, diwe una nino. Baby doll, sema name ni kumwagie mado. Ai, upatika na kwa form za wanaija. Usiku Gemini, kanazoza na wababa. Yoto kia gatujo kankona rada. Goshodo meni bamba, hindo malinataka. Uski nimeka zoom zoom, nimeka ngam. Nishara dama root, zote zenye yo pass. Nishajua goshodo na penda gati kubash. Sojo ni kim round na muround na magash. Uski nimekuma, ai, cheki, nita kutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Cheki, uski nimekumak, ai, nita kutap. Ai, cheki, nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap.
I'm sure lazima na itap, tap, tap. Koko kanoma ni kabad, girl, girl. Wejo lazima ntai clap, lazima ntai munch, lazima ntai cha, cha, pa. I'm sure lazima ntai tap, tap, tap. Koko kanoma ni kabad, girl, girl. Wejo lazima ntai clap, lazima ntai munch, lazima ntai cha, cha, pa.
Hello. Alo ni asapero asaba. Muwaga bad boy chini ya magic design. Genge true, genge livity ni tamu. Na leo nko kejani, basi we kamu.
painting wago mini nice. Ai, uki smile mina feel shy. Ai, kani ku simp misezi deny. Juni me simp adi na shinga rina kinga rada nika. Ai, hard wakadi wa mama wana ninoki. Wanashindwa natoaga wapi hizi manoti. Kijana oldest na sijafika 40. Vitu zingine buda zinafa kucheza loki.
Lazima ntai tap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wecho lazima ntai club. Lazima ntai munch. Lazima ntai cha, cha, pa. Na msho lazima ntai tap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ntai club. Lazima ntai munch. Lazima ntai cha, cha, pa.
Niko na Esther kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo. Yo penda kuntolea mafo. Niko na Esther kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo. Yo penda kuntolea mafo.
10 out of 10 candidate. Mama joko best na mama ni pen. Bila dent nima pia kovlena. Limi cheki grama kapenda na kani text. Na deku kam vena kam doni kam. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll.
Kuja ivo. Beb kuja ivo.
Ivo ivo ivo. Beb kuja ivo.
Ivo ivo.
Ni kuja ivo. Usi tense baby girl kuja ivo.
Ivo ivo.
Kuja ivo. Ivo ivo ivo. Beb kuja ivo.
Ivo ivo.
Kuna venye na ji feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akini pa hiyo kiss mathematically breeze checky. Kitu ya fast achana noli hiat ati. Juna kudai nilisare kote kote. Look best tukia chili ya hit. Tumezoza kila chom toka kite hadi ngong ha. Niko malin lap kile kwa maji. Physically fit nime drip mini clip. Tunajo unanga form pukijipaka cologne. Ukisleki wezi no tusha badilisha flow. Maze kitu huni boni madema wana do.
10 out of 10 candidate. Mama joko best na mama ni bang. Bila dent nima pia kovlena. Limi cheki grama kapenda na kani text. Na deku kam vena kam doni kam.
So baby kuja ivo. Usi worry baby doll. Kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo ivo ivo. Beb kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo ivo ivo. Beb kuja ivo.
Yo yo yo. Easy bad one. Yo yo yo. Easy bad one. Platform First of all, niko class 4. Baby girl, anadai ni wash and dom. Sezi bonga fiti juu mi ukuwa don. Sezi banja mtia mindo father son. Izi sis unajua mindo melgun. Ukibanja na ni unapigwa boom. Kani happy my guy itajipa soon. Usi worry na life itajipa noon. Ni weekendi wa life zimefika moon. Na madiva wame chrome nimepika zoom. Usi zime my guy sunajua rules. Tunakata wa life adifike noon. Unati tak una tik tak nini baby una ass una tik tak nini izo nini una tik tak nini ina mabusa mebe kwa sim una tik tak una tik tak nini baby una ass una tik tak nini izo nini una tik tak nini.
By the way, let me tell you my inner demo squeezing huku get before they tell you my dinner. Dakika mbili nkimdishi. Usisahau malaya haridishwi. Ati tick tock, baby unaweza flip that. Sit back, tick mouth, mango shikwe. Cup mali neza shika, haduku we sprinkler. Piga, 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 pia mabeshte feedback. Iwe kalala makamene. Kumanisha ni kapienga makanene. Make sure katalala bada ya kinem. Kauna lawama pigwa nyere.
Una tick tak una tik tak nin baby una ass una tik tak nin izo nini una tik tak nin ina mabusa mebe basin una tik tak una tik tak nin baby una ass una tik tak nin izo nini una tik tak nin
like a boss
I made it to the bus to a medulla na kani form bila dem ni mister kuja niko kikat fake just that is the sugar hapa ni panda sugar muziki tambaruka na zimerit to the bus to a medulla na kani form bila dem
ice cream as if you mean to be disgusting. It's not enough.
jump my banana. One side I lie, then no stopping up. Go shopping up, fuck that. Move out, go look at you. Oh yeah, ke, demo. Oh yeah, ke, jello. Oh yeah, ke, oh yeah, ke, oh yeah, ke, oh yeah, ke.
Me, I be tell you, say me a mad one for the pussy. Day, me love push me good. Especially when you turn back way. Why you? Oh, me love you. No girl at all, me no put above you. Me love it when me fuck you. Me never never see a girl when me love so. Turn on so. Cocky tough, yeah, take time now. Me cocky broke, yeah, turn back around now. Me wanna see your face. Looking at me eye, looking at me eye, yeah.
Yeah, we are, yeah, we are. Yes, yes.
Yo, me get girl, easy. Fuck them, easy. Them follow me like Twitter. Them follow me like Jesus.
I will be girl, them a mad over. The big bad Benz are not a Toyota. Police woman say pull over. She use her hand search me all over. Me think I better like that test to see if you sober. I never better like that test, but she closer. Married woman come closer. Them say them want ride on the bulldozer.
Faster.
Yo, me get girl. Easy, fuck them, easy. Them follow me like Peter. Them follow me like Jesus. Me get ya. Fuck them, easy. Them follow me like Peter. Them follow.
Hey girl, you da do look good at where you beat. Girl, one them ever unique. All them want do the same style like we. We call them follow fashion monkey. You have some beautiful tattoo, people like open up. Anyway, you walk your thing loud like a sign to a love. Coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. Searching, coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons.
Girl, I feel your pussy alone, my love. When you skin it out, girl, I'm in heaven. Now your pussy let out my sperm.
All of your exes, they hit the highway from an exit. Yeah, they got the message by now. Brand new version right now. All of your exes out, you don't have to explain. Your life is excellent.
Best ride of your life. And I'ma make your love come down. Best time of your life. 50,000 a night. Platinum sweet, cause you're sweet and you're nice. Imma go leave you alone when you pose for your selfie with me in your arm. If he made love, yeah, I'm gonna messed up. Cause never see the use of a deal till he got. But I won't do that. Say from the heart, I'm meaning.
All of your XXL, you don't have to explain. Your life is excellent. Come on, baby, let's go.
Every girl, turn round, we solid, solid,
DJ.
We solid, solid,
and gents,
we solid, solid,
ladies.
Every girl, turn round, bubble in a gun, I know they come down. Pour champagne, make your haters drown. We so high, we know I come down. High grade, in a smoking zone. Alcohol bust up in a head like stone.
In a too tight,
a room people at bars of the mood right.
And when you're tipsy, I see you in a new light. It's your different.
Kyle, yeah. 99 to 90 style.
Yeah.
the girl them things. Alright, hey kitten. We say gyal, we say gyal, we say gyal, we say gyal, we say gyal. Subconscious, bury up the love, say gyal. The gyal dem a talk about me. Right now, me name Stinkaroo.
Too fast.
But me name not call up on no wrong thing, and me name not call up on no bad thing. The gyal dem a talk about me. The reputation Stinkaroo.
Fester.
But me name not call up on no wrong thing, and me name not call up on no bad thing. Every man, when love gyal, put your hand up. Me sweep on me life on the ground when me stand up. Any day, get your second chance. Go the next year, me shop a bomb for myself and bam up.
You do my most. Participate kami bado si participate. Shorts one two neza penda kuji marinate. Sabi girl na tigal pana kuji validate. Super pana choma bet. We uko sawa. Maintain. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah. Yoni gumamo. Sani sasita. Mefika ile siku ya kukubali mimi chita. Meamkia suku na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni mafom zitajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuiva. Neza piga zangu timba doni sunde shada shida. Nikifika saki mtu anambia nitembe jaba. Niko na ubad na ugeto babi na nitatiza. Neza sema zim paka zim paka zi. Yoni pati sinja kuja wi. Kamko baka upiga ti. Nandi. Teki ti. Participate kami bado si participate. Shorts one two neza penda kuji marinate. Sabi girl na tigal pana kuji validate. Super pana choma bet. We uko sawa. Maintain. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ivo ivo. Usome sana.
Like a book. Chaka this. Anataka that, unasikia huu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kabla tu anze ku. Anataka this, anataka that, unasikia huu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush.
Tuko juu ya kana, hapana ku.
Festa.
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 DJ Festa.
DJ Festa.
It's DJ Festa. DJ Festa. The big man. Tofaz.
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 It's DJ Tofaz.
Tuko jia kana, hapana kuza kutim leta. Leta ufala pota kula maviting. Neza dhani tumepona kumejo ni taxi. Nati ukepo runda ukepo ni ya. Apo nasikia ni stile u, stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandisha juu. Biga biga kaleka move mkuja mkufu. Ati neki kupamba goza tena toka. Apo nasikia ni stile u, stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandisha juu. Biga biga kaleka move mkuja mkufu. Ati neki kupamba goza tena toka juu. Apo nasikia ni stile u, alote natonesha turushe migu. Vile vile zime turaru tunafikia tuko majuu. Steam, steam, skipata kwa shukisha na mamus. Nipeka leka, eh, so tuko loaded. Strap ama foreign. Naifanya leo, siya tungoja kia tishoke na. Naiki kubamba mbia selekta juu agothe na. Kaki kubamba tupaluga, tupaluga. So siule tepa zaku dim, 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 dim. Mwasha ki, eh, tempo niya natepa tempo. Yo bamba sano kiwa jing, 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 jing. Gomba kashata, nadasha vam. Daki mbeki apo nasikia niskele u. Stingo ni Scooby-Doo. Zikianza kushuka zinapandisha juu. Biga biga kaleka move mkuja mkufu. Ati neki kubamba goza tena toka. Apo nasikia niskele u. Stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandisha juu. Biga biga kaleka move mkuja mkufu. Ati neki kubamba goza tena toka.
Hini sezoni ya mabati ya.
girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad bad body 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 bad girl. Bad bad body 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 bad girl. Bad body body body.
Gay kwanza kawe si bad bitch.
Bad body 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 bad girl. Bad body 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 bad girl. Bad body body body. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny.
Tuongee kwanza kawe si bad bitch.
Bad body 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 bad girl. Bad body 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 bad girl. Bad body 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 bad girl. Bad bad bad.
Tuongee kwanza kawe si bad bitch. Ndromba se ni kufanyo kwenzazi. Zungushie ni yokote kwa public experience. Kiasi na wesi wa dhati. Risu wa form na daiko na vinye niligiza. Big dick energy uneza uliza. Tunaichapa joadi nazima. Lafa na shtuka nliva moska Caesar. Wenda home inaka umelewa. Inaka umetepwa na mtaka kupewa. Chali yako wako uko amekwama kwa entrance. Nasikia ameambiwa hapa ingina kete.
Unaniulizo unaniuliza nini? Gara big bank neza upaya nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Ama bad girl neza kunywa nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Gara big bank neza upaya nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Ama bad girl.
Anapenda Lakeside boys ampulia Brida Prince ina Coastal diva kwa mkono ina yoche zanga Call of Duty sa zingine FIFA goli toka ina Paulo na Sila digida 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 mabombo kwela haga bigi kaile keja ya omolo Brida na malines kasutiza Charles Jonjo ongeza kichele na punguze mudomo boss lege no si mame tentos figa boss lege no si mame tentos chinda uwa no si funje shingo kuwa malo zendi ambo said so
ati kuwa finish kwa fanya na ni Brida
mimi
wanga mbaya
mimi
oya wanga very bad madasi
gota gota tena
kionaji
kama sauce finde sauce finde
nani mana 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 tipsy G
Zidro
Festa
Doku donjo, doku dunda, ikedi nani bambi ya kadunda. Doku donjo, doku dunda, dos moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda, ikedi nani bambi ya kadunda. Doku donjo, doku dunda, dos moja ni meshanza kunirunda.
Gota, gota tena, strictly makwela, no other gender. Gota, gota tena, petit doina, wenza but big indiona, pena selector. Nini zona cheza commission ndo na mboka wese matwekea faster one lege twende nisha mkono mbele gut ni a lele na panga fiat sele aluta ina donjo ka wet fry na roiko rainforza kizim na zimi ntoka kia maiko chingri kwe the big baba kwa disco ni nosapere kangat na wote onitwa shiko shiko wa nax shiko wa kiambu shiko wa too fast shiko wa embu kuna shiko misi juu ye udu nya pitafanya rura show na kuja very soon
doku donjo doku dunda ikedi nani bambi ya gadu Doku donjo, doku dunda, dos moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda, weekendi nani bambi ya kadunda. Doku donjo, doku dunda, 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 dunda.
Ati dansa kudonjo ni dansa majuu, dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu, ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu, dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu, ini dansa majuu, ini
Skeza mage mage Skeza mage mage Skeza Nakauna rada basi sayo menino
No you know
Naka unakopi basi sayo meni no.
Faster.
Naka ukujua basi sayo meni no. Umeni, 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 umeni no. Naka unarada basi sayo meni no. Naka unakopi basi sayo meni no. Naka ukujua basi sayo meni no. Umeni, 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 umeni no.
Where you at nigga? Niko na form now you know. Jumanze ni majipi in mandom. Sign kona do this, ladies wanna go you before. Walikuwa wanasema na wabone but before. Ni mapols imeja call logs inbox na request zote ni watoto. Ni mekupin ukikuja kuja na watoto. Ni mekupin ukikuja skujo kiwa solo.
Niko kwa keja niki hang na mabadis and bandits. Buda tuba guyati ya nani ndio nani. Na kama dube nesa feel niko lucky. Mob tezi naso uliza hadi chaki. I just stay to the facts kwa irap nita honga. Na bado nambi analia niki
songa.
Mpo akando yangu anajua mindyo donga. Lisema niki hit ndio nazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo. Hakuna rade manze for mission ibo. I really love you ataka ni na ignore.
Na you, na you, na you, na you.
Faster.
Naka unarada basi sayo menino. Naka unakopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Naka unarada basi sayo menino. Naka unakopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapikia katrio sam tunakusengenya ni
Mr. Five song.
Manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa hii party vibe iko top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform.
Faster.
Poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona 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 kona.
Faster.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapikia katrio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa hii party vibe iko top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform. Poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei nime apply chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa hii party vibe iko top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper.
How pretty is your neighbor juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba venye bana li ben. Nilizubali again da kizubi zubi gang. Nilicheck nika check again and again. She's a 10 kame Eva. Kasipo geuzo kataungua nika diva. Kana sumbua kana fanyadi mina shiva. Na sina kiwa mina cheza shua kata jipa suna nijua. Bang check confirm nishake mpaka tam. Na venye joka mevaa kame kaa kame ni cham. Na bado si jangam ataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam bana inafanya na jam. Taki na kati taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Taki na kati taki taki mina taka sana.
Like a boss.
Taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki
mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Tupana like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
like a boss.
Nani mana, mana, tipsy G, spoiler 4-3.
Faster.
Boss, leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magodi chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha. Zuwa tupisha rada. Cheki lukala tupienga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you taking you for granted. Yani for money unapembu dafu na ena band na jakam. Sasa unangushia champion TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Inika Nairo mind your business to fight for. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa roundi mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kani ngoma mina skiza
faster.
Boss, eti best rapper Kenya ni Kaligraf John. Kaze nyukto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere nderere ya la football. Roll model wangu manze sini
too fast.
Nikidai tumbler new press major joe. Tuna enjoy mbaka tuna vunjika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro keleleza mkun bado zipasui cho mtu mina rank maze pipi na dior keleleza mkun bado zipasui cho eti tulienda wapi si tuko jibaga jack tulienda wapi si tuko jibaga jack ai jibaga jack jibag na jack jibaga jack jibag na jack jibaga jack jibag na jack watauliza tuko wapi si tuko jibaga jack
hey. Don't mind me.
Relax, tuki DC, minjina day, niku digi, uskie fitina.
chapati ya mano viti viti Loka no, mgote from busy busy And she knows I'm too jiki jiki Now I have friends with the moves sneaky sneaky Bad girl thing them are too freaky freaky Chef head down me make it easy Sing and me janky lover At your back oh baby bend over If I put it in game over Mana jiki mana strong like a sutra Sing and me janky lover At your back oh baby bend over If I put it in game over
Nadai nikudigi, usikie viti Nadai kukupin, maze usikie vivi Nadai nikuchiu, nikubloka Big G nadai, tu relax, tukidishi Minji nadai nikudigi, usikie viti Nadai kukupin, maze usikie vivi Nadai nikuchiu, nikubloka Big G nadai, tu relax
Too fast
Too fast
CJ Topaz Mr. Five Star
Festa
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 DJ Festa
DJ Festa
It's DJ Festa
DJ Festa The big man